I bring end official.
Kusha say Dragon
Ball. Record the photo. A new killer in town. Yo, you must end the me to go na jibuka. Time to fire, can't you mele kuweka. And then go magi to the mubu chika. Debi anabi wala bisigula masuka. Agamba cha yo mama wulamu. Young is a baby kuwa chivulamu. You said na wetu wele chibuka. Kuli choyo ya baby kutekomu. Yo, all in the hand is some guy around the city. Teba kukanga, teba kuwa resiti. Uli akwenganga mugambo liku fiti. Just kunyo miradi girlfriend de biti. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Superstar batabili njulinga master. Kano kawade kondo rande city master. Kawe mpige wakawa kano ya kasuta. Baheta bakufemi kono mumi sweta. Just kuchikuwa mulo. Tuliba kabi nga kakoko kalo. Webuza kwayo mubanga dalo. Na nyini mpela ya mpengalo. Yo, bounce up no yo tali na sitampu. Tombo yisabu bito mkuba silapu. Tomba nya ayizo kuwa yo katipu. Na wenu sasa nyanga maziga tapu. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Bariba tukanga katifaba wakanga. Chiti wachamu kama mutuzi ya panga. Wagamba chuli watelia gamba chivenga. Katuze kanjiva kubiji wanike mubanga. Sela change chechinichi kwa temuji suse. Ebyale mabalala vyo nakambi chuse. Rande tamba kurisa luga sewa ya sebo. Ya matila green story waka winyo mwenense. Bariba mpala na badawa. Sichaba ulizo bensi ya bayuwa. Kambuze kondo wabakweka wa. Balete mbawa muziki mzembawe ya. Kubanzi zega ni mariliro muziki mkute mukano namba bili kariru. Nazala wa wesi baby ya nyumira nyole chua tumbale siti mba situle mba tambu zemba kongoze. Kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yeah, kemba kute teli kuzikiza. Moto, kuchikuwa tuliba kabi. Moto, Uganda moto teli kuzikiza. Moto, time to fire yanze kamba wukuze. Yo, kemba kute teli kuzikiza. Moto, moto, yeah, moto.